Alexander na Daniela. Special tribute kutoka kwa mama enu Betty. Apopo chisa achisa chisa. All Stars Music Band, Mr. Boa, hey, Tingika Music.
Mola na upewe sifa kwa siku nzuri ya leo.
Kumekucha vyema, kumepambazuka vyema,
kweli ni raha.
Twakushukuru ewe Mola
kwa zawadi ulotutunuku.
Ni siku ilo nzuri
kwa watoto wetu hawa,
Anangu Ato,
Alexander na Daniela.
Shamato,
oh, wanyomba zenu, oh,
baba Kilidia na Fondo,
mashana baba Kefenesa,
Uncle Steve wanaraha, maanti zenu mama Kewini,
anti Pili na mama Kefenesa,
mama Kebeni wanashangilia, siku yenu ya kuzali.
Aya kateni keki, happy birthday, siku yenu imetimia,
na tuimbe kwa furaha.
Ni keki tumefate, siku yenu imetimia.
Haya ni raha,
happy birthday Alexander na Daniela.
Ulira ni tulu
awo, happy Alexander na Daniela.
Jere jere uime ni
nara, Alexander na Daniela.
Haya na uanose ni siku yao,
Alexander na Daniela. Haya
ni raha,
happy birthday
Nitulu
awo wate, Alexander na Daniela.
Jere jere uime ni nara,
Alexander na Daniela.
Aya na uanose ni siku yao,
Alexander na Daniela.
Bila msahau jere hawe kasiwa, hawe kasichana, mama kefaida, nyanya, mama kebeti, mama kekahindi, mama kesheli, mama kefei na mama kemandela. Wanafraia siku yenu nzuri. Wapi babu Mse Joji hawe kazo, japo atupo naye tunamena melikia.
Mola na upewe sifa kwa siku nzuri ya leo.
Kumekucha vyema, kumepambazuka vyema,
kweli ni raha.
Twakushukuru ewe Mola
kwa zawadi ulotutunuku.
Ni siku ilo nzuri
kwa watoto wetu hawa,
Anangu Ato,
Alexander na Daniela. Wangu
utangeza mwaka
ulira nizulu Anangu Ato,
mami enu Beti mimi
na Moera,
kisha
na Tumira
na wehu muto ape afya mito na maisha mato.
Kwa nyomba zenu
baba Kilidia na Fondo,
mashana baba Kefenesa,
Uncle Steve wanaraha,
mashangazi mama Kewini,
anti Pili na mama Kefenesa,
mama Kebeni wanashangilia siku yenu ya kuzaliwa.
Aya kateni keki,
happy birthday,
siku yenu imetimia,
na tuimbe kwa furaha.
Happy birthday,
siku yenu imetimia,
Mola wajalie mema.
Happy birthday, siku yenu imetimia.
Aya kateni keki tumefate.
Happy birthday, siku yenu imetimia.
Aya ni raha.
Happy birthday Alexander na Daniela.
Ya ulira nitulu
awo. Happy birthday Alexander na Daniela.
Aya jere jere uime ni nara,
Alexander na Daniela.
Aya na uanose siku yao,
Alexander na Daniela.
Aya ni raha.
Happy birthday Alexander na Daniela.
Aya ulira nitulu
awo. Happy birthday Alexander na Daniela.
Aya jere jere uime ni nara,
Alexander na Daniela.
Aya na uanose siku yao,
Alexander na Daniela.
Kazis, Cosmas Fikiri, Lydia Simon, Ryan, Vanessa, Winnie Kista, Nakuita, Achi. Tiza, tiza, tiza. Marafiki, Chelsea, Lizzie, Ekaras, Michael, Tika Davis.
Atika, producer Tiger.